As you know,
somewhere, somebody,
as you know, Anama.
Let's say a Cody, Nishalipa, Lezeka Kibanda, Kamu Jiza, Toyota Vogi, Nimegiza, Zamyangu Kutamba, Kwame Sifa. January, December, now Happy New Year, now Happy New Year, now Happy New Year. I say bye bye December, now Happy New Year, now Happy New Year, now Happy New Year. Oh, 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 oh.
Happy New Year.
As you know,
as you know,
hello. Kwanza wote tuseme
amina.
Uzuri wote wazima na turuvuka umwaka
tumenipata.
Misamini kushirikina, Mungu yuko nami. Kafanikisha nivuke umwaka mingezi mata.
Sasa kitani nacheza, nadunda na nesa, na midundo nacheza, popote na peta. Fiti fiti, weka muziki. Chene kibidi bidi, wachino kiti. Mambo spidi bidi, sika matiki. Na muka uni maisha na msiki.
Leo nishe